abatakaba nilo kutumbula ebyobulamu baagala babeewo kaweefu baakolebwa azingiramu okugatta amaanyi okukendeeza omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka kubanga kukyali kusomoza kw'amaanyi eri abazadde b'abaana bano kubanga okubalabirira kwa bbeeyi. Ebibalo byoleka nti abaana batannatuuka 20,000 be bazaalibwa mu ggwanga nga bakola 14% kwabo bonna abazaalibwa mu ggwanga. Elizabeth Turaha, omutandisi wa Mama Tulia Ministries, abafaayo kuyambako abazadde abazaala abaana batanneetuuka abatannatuuka ategeeza nti bamaama bali embuto bagwana okulowooza ku nsonga ezisobulamu bwabwe n'obw'abaana mu matigga okuli ekirwadde ky'entunnunsi eza waggulu, abaana bato okufuna embuto, abakyala balina sikosteri abafuna embuto ku ssente embi. Abadde ku mukola bamaama Tulia n'abaliko abayizi ku St. Mary's College Kisubi kwe beegattidde okubaako kye bakolawo wakati mu kwefumiitiriza ku lunaku lw'ensi yonna olw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse. Vincent Nsereko Sekamate yalambuludde.
Abaana bano batera okubeera n'obuzibu obwekuusa ku mbeera eno gye bazaalibwa nti tebannatuuka. Obuzibu obumu bwe bafuna bwe bw'obuzibu bw'amaaso. Obuzibu buno busobola okwewalika nga bakola kye bayita screening, amangu ddala bwe balaba nti alina obubonero nti asobola okufuna obuzibu buno n'ajjanjabibwa ekimuwonya okubeera mu bulamu bwe nga muzibe. Era twebaza abasomerako mu tendekero erya St. Mary's College Kisubi nti beewaddeyo bagenda kutukwasizaako mu mulimu guno ogw'okuscreening abaana bano abayinza okufuna obulwadde buno obwa retinopathy of prematurity.